King Batman. Me convoca. TH. Boston.
Yo, Delavega, drop the sound.
Sparks on the beat.
Time's up, location in Boston. Tunavuka banjuke yo pace your motion. Hater proceed with caution. Exali saka attention kapata the bitter potion. Catch your lightweight explosion. Lyrico venye rafe mimegezo battalion. Killa hood mahomi yoko Zion. Time's up, location in Boston. Tunavuka banjuke yo pace your motion. Hater proceed with caution. Exali saka attention kapata the bitter potion. Catch your lightweight explosion. Lyrico venye rafe mimegezo battalion. Killa hood mahomi yoko Zion. Judo contortion kwa silim. Razeli converse. Ujali mstari nzana. Nani usharu kia vast top notch. Pedia nilipu atuka reverse. Manzi yako eswetu tulim red flag. Ukisakana na pochi ni kurada kupata na maganji. Juu waki ukachu na jona successful. Nikipula mtama nguo mna nongo careful. Tukimok season ya ghosting. Maybe constitution mesa could visit. Jegea na traffic ako kari na station kia wapo backseat. Na sim kwa DM amekata kuretreat. Na ngoma na yo motion. Hadi mrazi ya na singa long gitegea the goat. Manzi yako ananivalisha balo diyo. Mahood mahomi yako plenty. Una stress na fan financial signals, original karma since replay vene janga, tuni resist unikanga. Chizia manzi toxic, akusho emotions and drama. Sheli kuambuak ni nika lodi, doba visanga. Mtaani mabanyo na intercede, juu ya influence ya madawa. RB na maforin, plaga na flows na mabawa. RB na maforin, plaga na flows na mabawa. Time's up, location in Boston. Tunavuka banjuke yo pace your motion. Hater proceed with caution. Exali saka attention kapata the bitter potion. Catch your lightweight explosion. Lyrico venye rafe mimegezo battalion. Killa hood mahomi yoko Zion. Time's up, location in Boston. Tunavuka banjuke yo pace your motion. Hater proceed with caution. Exali saka attention kapata the bitter potion. Catch your lightweight explosion. Lyrico venye rafe mimegezo battalion. Killa hood mahomi yoko Zion.
Luga vina tutadhani tumevia coding. Ukitege apology niko overdose, pills aggression. Parental guidance, ni period ya violence, violation. Jackhammer, na resoki classic, na ambition. Uchangi waki na bado nataka kudrop kwa occasion. Jabling wakni, witness, tukibani ya invitation. Uge mepump, sina maoni na imepump. Zime tank, conclusion, usijump. Kakili ni junk, na shoot the appropriate.
Time's up, location in Boston. Tunavuka banjuke yo pace your motion. Hater proceed with caution. Exali saka attention kapata the bitter potion. Catch your lightweight explosion. Lyrico venye rafe mimegezo battalion. Killa hood mahomi yoko Zion. Time's up, location in Boston. Tunavuka banjuke yo pace your motion. Hater proceed with caution. Exali saka attention kapata the bitter potion. Catch your lightweight explosion. Lyrico venye rafe mimegezo battalion. Killa hood mahomi.